kudala ba ndenza nifile ingathi mna uthando alufanelanga. Ngenxa yomsebenzi wam bacimba yonke idwilula nam ndingumntu ifana nabo. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngoku mncinge ndinako ndikubekele wena ndikubekele. Mamata mnandi tandile kulu akutatu mnandi zakile kaba itoli langa pazipa tanda sabu mnandi zamile kawu mamata mnandi tandile kulu akutatu mnandi zakile kaba itoli langa pazipa ngokundi kweli tlisiyo ya undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele. Ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena.